East Africa on this way. Okay.
I got you.
I'm back in Maidi.
How many phones I could bend? Kijana nimependa. January to December, babe. Takuwa na wewe tu. Nyaka na yo inasonga. Natufika uzeni, my baby. Mingine sito kwenda, babe. Okay, yeah, yeah. Eni mwili mmoja, pamoja. Shikane tuwe kitu kimoja. Isi wango jangoja, my lover. I got you for life, my girl. Okay, watani beba. Nifunge jela, nifungwe jela.
I'm living by your side.
Atani beba. Nifunge jela, nifungwe jela.
I'm living by your side.
Kupenda hivi ningali hai. Milele nikisimama wima. Hata nguvu nikiwa sina. Ikuwache dunia nzima. I'll be by your side. Eni mwili mmoja, pamoja. Shikane tuwe kitu kimoja. Isi wango jangoja, my lover. I got you for life, my girl. Okay. Watani beba. Wanifunge jela.